Iyini inyanga? Ingabe iwugesi nje oyifanela nelanga osesibhakabhakeni? Ingabe indawo esingahlala kuyo? Singayithatha yini inhlabathi yasenyangeni sizoyitshalela ngayo? Iyini inyanga kahle kahle? Isebenza kanjani? Ukukhanya kwayo sikubona kanjani? Kungani ukukhanya kwayo kushintsha kusukela ocwezweni kube uhafu kuphinde kugcwale kuphinde kucishe? Sikhuluma science ngolimi lwethu ilukuluku with Sibusiso and Nomasiko, a podcast by POC and Cybri.
Ilukuluku
yini inyanga?
Hey, ntokozo inyanga
ichekile. Angishi manti.
Ngichekile.
Bambile, ngibonile ukuthi yala.
Ubona nginambitha ukuthi
ngibe uye manti.
Beke lapho ya.
Yini unyezi? Okay, inyanga ibhola leli likhanyayo.
Angithi angeke ngithi akuyona coincidence ukuthi inyanga nenyanga.
Ibizwa ngenyanga
ngenyanga ngoba ukushintsha kwenyanga kuba 28 days noma 29 days njengenyanga, like 1 month. Ingakho inyanga ibizwa ngenyanga. Ngokwe English it's the moon, so isikhathi sokushintsha kwenyanga kubizwa nge month. So
that's why the menstrual cycle yethu ihamba kanjalo, isikhathi senyanga sesikhathi.
That one's a coincidence. Yes, kodwa
khona. Kusho kube yaya.
Sengisho igama lakho ukuthi igama elithi month comes from moon. And mabuka insuku zeviki
7.
No. Ngisho amagama azo.
Okay.
Monday.
That's the moon day.
Yes. Sunday.
Well, the day of the sun.
Yeah, it's Tuesday.
Besides those two.
Yeah, so.
Besides those two.
Yeah, saying ngisho ukuthi
amagama nje.
Amagama nje. Thursday, it's the uNkulunkulu wase Norway, uThor.
Is it?
Yeah.
Oh, Thor.
Mm-hmm.
Thor.
Yeah, Thursday. And man kumbula kahle.
Thor, the god of thunder.
Yeah, Thor. So Thursday, it's Thor's day.
So every Thursday we celebrate Thor.
Yeah. And then mabuka uWednesday, man kumbula kahle Wednesday has something to do with ubaba wakhe uThor, uOdin kodwa. So Odin, I was about from Odin to Wednesday, but good related. Not as lately, lapho.
And I'm lapho ke ngondwe niyami ngicabanga izinsuku ze sonto nge French as well. Friday is Vendredi, right? Yeah, and then Saturday is Sunday. And what I've noticed, u Saturday ucishufane kuma language amaningi. Usamedi, uSabbath, uSabawot, uSaturday somehow ema language amaningi uyigama elilodwa.
Yeah.
Just like uMonday noSunday uyigama elilodwa ema language amaningi.
Yeah.
Huh, okay.
Yeah. Kodwa keke mase sibuyela kwinyanga keke inyanga itshe esesibhakabhakeni.
Itshe
likhulu.
Oh, laze lalihle indaba pholindi lingenhla. Ngoba if uthi inyanga yitshe mfana wami, then umhlaba yitshe ke.
Yeah.
Oh, okay.
Umhlaba nawo yitshe.
Ngithi uzophika.
Yeah, umhlaba oyitshe kodwa uyashisa phakathi nendawo kuwona. Itshe elishisayo mesuthi ngaphandle. Yazi njengani umhlaba? Umhlaba mawubuka ukuthi ngiye ngenza ucustard noma uma wenza iparish. Yama uma wenza iparish, musu ushiye ungalivaleli.
Bese liyaqina phezulu.
Bese liyaqina phezulu, kodwa liyashisa ngaphansi. Umhlaba kanjalo. So, uyashisa umhlaba omningi, mese ukuthi lesiphathe sihlala kuyona
thina. Iyaqina iphathe
eqinile. And incane lihleli iphathe sihleli kuyona. And ukuba uthi uma uthinta iparish ehlala isikhathi eside, uyakwazi lokhu ukuthinta kungalokhu ngeke. Ungezwa nokuthi kuyashisa ngaphansi until uzulivule mese kuyabona ukuthi kuyashisa. Nomhlaba kanjalo nawo. And mawubuke lapho khona umhlaba iparish lapho look. Okay. Bani abanga umuntu mawupheka iparish yini engenzakalayo mase liready kodwa lisashisa yini eyenzakalayo mase liqala libila.
Kwenzeka ama bubbles.
Ama bubbles lawo. Angithi. Ama volcano enzeka kanjalo. Oh,
basically, because the lava from the crust of the earth exploded. One of the things that I'm fascinated that blew my mind in Réunion Island, Île de la Réunion, is
Réunion.
Udlule Madagascar down.
Yini ngonje island ngeZulu.
Isiqhingi.
Yeah, so isiqhingi nje esi.
Ngasezantsi udlule Madagascar ushonele ezantsi.
So kuseceleni kwe kungasempumalanga ye Africa.
Okay. Kube ngathi ubheke ko Australia.
Yeah.
Masihamba khona I trip abasithatha kuyona saya ku active volcano. And leya volcano
intaba mlilo leyo
ngisho. I explode now and again. Kodwa khona isonto eliseduze kwayo by the foot of the njalo yayigwema. Njalo when the lava flows down. Njalo. Makufika kuleli sonto ivele ihlukane.
Oh, kumnandi ukuhlala eduze kwentaba mlilo ngoba intaba mlilo ithatha ama nutrient amaningi ngaphansi komhlaba.
Iwakhiphele phezulu
ingakho indawo ezinama enentaba mlilo eduze kwazo kuyilokhu nga I biza ngani konje inhlabathi mayilokho.
Mhlophe eshi.
No, inhlabathi mayi no, inhlabathi mayi mawutshala ke wena kuhlezi kulokhu
ngoku. Oh, vundile.
Yeah, ivundile kakhulu. Yeah, so ivundile kakhulu. Like ukuthi uzofake ne
manyolo.
Kumanyolo.
Banamaplazi nje all over.
So yeah, mengisakhuluma ngenyanga. Na inyanga iyayi affecta ilokhu nga I indaba yamlilo la emhlabeni.
Inyanga I affecta ukubila kwentaba yamlilo.
Qhuma.
Kanjani sihlobo?
Okay, angithi bese ngichaza lokuthi umhlaba onja ke unjenge parish parish eseliqanda eseliqala ukulokhu nga ukuphola ngaphezulu uqinile angathi kungenkathi kumakushisa kakhulu khona indawo lapho kuphuma khona bese kuba nje kuba into abamlela ngathi wena mawuthatha ispuni noma uthinta iparish khona lapho kuzovuleka khona kakhulu khona lapho ngeke kuze kulokhu ngathi so into eyenzakalayo ngoba inyanga iyitshe inesindo yonke into inesindo
mawuthi inesindo ukhuluma ngegravity
yes
okay
inesindo idala igravity ukudonseka kwezinto ukuthi ziwele kuwena ngathi wena unegravity nami negravity kodwa ama gravity ethu indlela amancane ngayo igravity yomhlaba ngoba inkulu
isidonsa
sonke ngathi mase ukuthi inyanga yona nayo inegravity yayo nomhlaba inegravity yawo ngathi kodwa thina asiphakami wena njengomuntu usondele kwinyanga into eyenzakalayo inyanga is around umhlaba yabo is around umhlaba isurface yomhlaba engaphansi kwenyanga iyadonseka kancane yabo so inyanga ezihamba
so kufana nestofu ezikusondela kushiseni bese kuyabila
cha akufani naso stofu ukuthi into eyenzakalayo as inyanga ihamba phezu komhlaba iphathe umhlaba lenedlula phezu kwayo iyadonseka kancane yabo ngokudonseka kancane kunjengokuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzodala ukushisa lokho kuzodala ezinye izindizo zikrekhe kanjani ngoba umhlaba ngiyokuthatha ucingo yabo ngithatha ucingo iwire musu lokho ugobisa uphinde uqondise ugobisa ugcina ugqashukile angithi kodwa before ugqashuke mawuthinta iyashisa
ngangithi ngoba ungasha ngisho ukushana
ngoba ngokugobisa ugobisa ufaka ienergy kuona ngathi nenyanga iyakwenza lokho ngoba igobisa umhlaba
ienergy iyonke indawo uyazi
uma into iyodwa into kumele uyazi ngescience
energy
energy into enzayakala ngokwescience ukuthi yonke into ineenergy enkulu ifuna ungabi neenergy awufuna ukuthi ube neenergy eningi ufuna ukuyidedela ienergy
lene energy encane idonsi ienergy
lene ne energy encane ayifune ngi energy lene energy enkulu izoyifuna ukuyi release
ayi ndawo engayinayi energy ifuni energy
engayinayi energy ayifuni nayo kumele uyi force ayikho into efuna energy
oh how
yonke into ifuna ukuyidedela energy ithini kumele si force ukuthi energy ngene intweni
ngani nathi imzimba yethu energy
ya ngoba umzimba uyifuna energy ngokwe
that's why sijuluka
cha okay angisho kanje umzimba khona wena uzophila uyayifuna energy kodwa ngokwe science mawuyika angithi kumele su energy ayifunakala ku endaweni so energy mele uyifake ngenkani ingakho sidla mawungadli the natural thing is going to happen you die naturally nature doesn't want any energy in a system angithi
so nature wants to die constantly
so
we are forcing ourselves by living
yeah so force ukuthi siqhubeke siphile ngokuthi sidle
That's interesting.
Ingakho futhi siphefumula kwethu kwenza ukuthi sikwazi ukuyiprocessa leyo energy leyo.
So inyanga yenza kanjani ukuthi ama volcanoes noma intaba mlilo ziqhume
ezikhiphe? No, ithambisa ezinye indawo kunezinye indawo.
Inyanga
ithinta
kanjani?
Angithi phela ngoba ine gravity idonsa.
Oh, ama gravity aya communicate.
Yeah, i gravity idonsa part yomhlaba ukuthi idonseke.
I love. Itatelo lomlilo ngaphansi.
Cha, ithatha nje ilokhu nga i angithi phela i lava ngachaza kanjani?
Chaza ngama layers omhlaba. Chaza ngama layers omhlaba ukuthi sina earth crust angithi sibe nansi
sibe nansi. Ama volcano ahlezi ufuna ukuphuma yonke indawo. Angithi kodwa wona azophuma lapha ekuthambe khona kakhulu.
Pho waphuma nolwandle.
Angithi phela olwandle amaningi ama volcano so nalo ahleza khona all the time uthi asiwabona ngamangaphansi yeah
ulandla libili ngani
kwenzakalani mawuthatha umentshisi mawuthinta ngomuntu kuyashisa ngithi
kodwa
mawufaka emanzini ngisashisa khona kodwa ukuthi amanzi maningi kakhulu so into enzakalayo okay engilini leso ngachaza ngayo ukuthi ukubona makunenyanga kukhuluka ngama high tide nama low tide ukuthi ulwandle liyasondela kwengisikhathi mase kwenkathi
ka malukusa ekseni ulwandle selisondela
ezosuku
lihamba liyahlehla
liphila akwana ama tide enyanga lawa ama tide nje ukuthi osuku
kodwa planet
kodwa ngesikhathi ngokuthi ngesikhathi senyanga ukuthi kuzoba nama high tide noma nama low ama low tide ngoba makunenyanga esibhakabhakeni inyanga idonsa amanzi waphakamise ebe phezulu kunalokho kade zoba
yikhona ubinyana so dangerous ubhukuda ngalezo insuku
ingakho kuthiwa unga ubhasobe maku high tide
ima akukhulunywa ngale high tide noma lengikhuluma ngayo ukuthi maku sekusene amanzi asondele mina soke sehlehlile ntamba amaphinde
bu no abakhuluma ngalokho
bakhuluma ngalokho kwenyanga ukuthi asuke buye ngamanzi
yeah bakhuluma ngokuthi ama lunar tides lawe he
imake uma South Africa sine nyanga ephelele sine full moon. I full moon iba i full moon emhlabeni wonke noma siyashintshana ngob
full moon. Ya full moon emhlaba wonke.
Oh okay.
Ya kodwa sikhuluma lokho angazomso wazolukhuluma ngakho. Kodwa bengisakhuluma ngenyanga ukuthi iyitshe ilapha. Kodwa macabanga inyanga yaqhamukapi indaba inyanga ikhona lapha phezulu.
Well, based on the Big Bang episode ngokwe episode esayenza nge Big Bang kuleso siqhepu sakhuluma ngokuthi le explosion eyenzeka esaqhubeka yenzeka ukuhlehlelana kwenkanyezi nayo yonke into inkanyezi ilanga nezinye inkanyezi nenyanga nomhlaba kwavela lapho
cha
asishongo njalo
cha
Sure.
Izinto cha ukuthi asichazanga kahle lokho izinto
ezavela lapho
izona ezenza ukuthi umhlaba nenyanga nayo yonke into ibe khona
oh okay
i big bang injenge asithi i big bang yenza ukuthi kube khona isikwazi ukuthi ukwakhe ezenye izinto ngakho u point A lo nje ukuthi kube khona inhlabathi Angithi khona uzokwakha indlu udinga inhlabathi usimenda konke lokho. Kodwa makhlukene nje ungakufaka indawo ngokwenza i-building.
Kuyimela nje
angithi nakho umhlaba wawukanjalo before ube khona uhlangano obe lento siyaziyo. Kodwa umhlaba indlela wawuyiyona at the beginning of the solar system yethu. Yabo solar system yaba khona ngokuthi kube khona ilanga lona lodwa. Ilanga usochazangile ngayo lakhe kanjani kodwa ilanga lalikhona liqala ukukhanya
it's a ball of energy ball of gases yeah
yeah kodwa ngisathi liqala ukukhanya kuthi nje liqala ukukhanya laline dust eningi eroundayo idust
so leyo dust yahlangana yaba yitshe laba inyanga
cha so yonke leyo dust leyo I was like, I feel it.
Share some hurry, fast and quick. Quick and fast in a hurry.
Yeah. So it takes a Zagale Langana Lila Kanya, Nightas, the Araunda, around the Langabo. Leo dust layo yenge yo ibanga match amakhulu amatshe azaqhamuka amakhulu ngoba
asteroids
yeah ama asteroids amaningi kodwa kwa dust kube khona ama asteroids kanjanjani and then ama planet amaningi like hundreds of ama planet asaqale bakhona ngenxa ukuthi as spinner kuyahlangana lezi zinto lezi angithi yabo nje ubone mawuthatha umayboot kukhulu ukuthi khona intsimbe eziningi
ezigcina uyibona sezincane zini
intsimbe eziningi mawuthatha umayboot udlulisa kwenzakalani kuyaqoqeka wonke angathi ehe so yonke izinto zayiqoqana kanjalo kodwa manje ngidlele ningayi singizashayisana yabona singishayisana nezinye sokuthi umhlaba wodwa uzohlangana nomunye kushayisane kuhlakazeke phela kube ngamatshe futhi so yabona ngoba ukho umhlaba lo esinayo le E9 E8 idlule emdzimeni ngoba kwakushayisana yonke into yabo so manje
inyanga
angithi sisofika lapho so manje ngokuhamba kwesikhathi zonke lezi lama planet ayashayisana kwenzeka yonke lento le and then mase kufika isikhathi sokuthi usukhona kumhlaba wethu or so we think ekuthi into ecishe efana nomhlaba wethu okuyiwona umhlaba wethu kuyayihambela kahle nje around ilanga kahle kayintantela mase vele qhamuka umunye umhlaba uzoshayisana nayo ngalendlela lokuthi even ikho yethu lapho phakathi kwendawo nomhlaba washayisana ngavele kwahlakazeka zothule ezilemile emhlaba le yabona ngokuhlakazeka kwayo ngindlela ishayisana ngayo yadala ukuthi umhlaba wethu waphinde waqoqana futhi kodwa manje usuqoqana sokukhona nomunye umhlaba kodwa usuhlakazekile manje
so sesinamaphisa lo uyamhlaba nalo namaphisa ethu namaphisa lo namaphisa ethu okungenzeka ukuthi mhlaba kulo amhlaba kwakukhona igolid sesine igolid kulo amhlaba kwakukhona amanye ama minerals
yayifana yayifana exactly yabo ngindlela I proof ongayithola ukuthi indaba science bethi umhlaba yethu leyo 9 8 yenzeka kanjani ukuthi amatshe wathola la ayafana namatshe wathola kunamanye ama-planet exactly kubonakala ukuthi kwakuyinto eyodwa
amatshe
mese sifika kwinyanga ke manje asithi nako umhlaba usuyaqoqana kodwa manje kusane dust eningi namatshe ase around ayo umhlaba ozungezayo ngokuhamba kwesikhathi kwenzakalani
phenduka ibhola
yaqoqana
uzophenduka yawo iplanet
so manje inyanga
in inverted commas kwabangiyabona
inyanga nezinye inyanga ezingumanye ama-planet inyanga iplanet ezongeza ngiplanet inyanga leyo that's a moon
inyanga iplanet eplanet kanti
yeah
inyanga yona inyanga iplanet nayo
yeah iplanet kodwa irounda umhlaba
hayi ukuthi umhlaba urounda yona
ehe hayi ukuthi umhlaba urounda so inyanga
ike ima
umhlaba uzongeza ilanga
ima nayi solar system yethu nalilanga phakathi nendawo bese siba nendilinga so enyi planet yithi abanye alright inyanga ikephi ingaphandle kwalezi ndilinga noma ingaphakathi
inyanga izungeza no inyanga izungeza umhlaba wona
inyanga izungeza umhlaba kuphela
yes
sasa special
ya
ukhetha kanjani umhlaba earth
ngoba ngithi ngoba ngichaza ngisashishayisana nomhlaba earth
leo dust
around
oh so inyanga lesibonayo unyezo likhanyayo izungeza uplanet earth kuphela umhlaba wethu kuphela lawa amanye ama planets azungezwa
inyanga zawo
and
thina sinenyanga eyodwa
abanye banenyanga embili abanye ezintathu
and then the biggest planet Jupiter I think it's planet number 5 yeah no number 4 number 5 yeah no number 4 no it's planet number 5 number 4 Mars yeah anyway wona unenyanga ezu 64 noma 65
then abahlala khona basikala kanjani ke isikhathi
bekho abantu abahlala khona kodwa ngendlela leyo planet enkulu ngayo no abekho akwazi ngoba the whole planet akuhlaleki lutho like
godasas
not ayikho into engasurvive lapho
ama microorganisms
mhlambe ama now futhi ngeke kushisa kakhulu anyway so into enzakalayo kukhona inyanga ze Jupiter
ezu
64 noma 65 kodwa the four biggest ezinye zazo zilingana na umhlaba wethu
so there's eyethinyanga ingakada inkulu kunathi nomncane kunathi
incane kunathi about a quarter thina
So if kukhona inyanga ezingangathi shuthi kube inyanga zethu ngabe sibona ukukhanya okungakanani ke futhi ebusuku
cha kube inyanga zethu ngabe imhlabi u2 ezongazala ezongazanayo ngoba izinto mayilingane ezu2 enye izungeza enye zazungezana hayi ukuthi khona ezongeza
yona ehe encane ezungeza enye
yes
kodwa mayilingana siyajikelela
ehe so manje soyazi ukuthi inyanga yaqhamukapi kodwa mawuyibuza indaba iyo round ubuze lokho eqaleni ukuthi indaba iyo round khona into esesijwayele ukuyenza yabo mawuthatha i mawuthatha asethu thatha i ulastic
no angisayidingi leyo mpendulo
no angisichaza ulastic mawuchaza mawuthatha ulastic
ngoba onke abaplanetsa u round
yeah onke abaplanetsa u round inga indaba ku round it's because mawuhlanganisa izinto eyiningi
kuse
gcine sekwenza ukuba ibhola ngoba indlela eyodwa leyo kungathi ngahlakazeki
that's why indaba ye flat earth inga wenza umqondo ophelele ngoba akwazi ukuthi thina sodwa sibe flat kodwa bonke abanye babe yindilingi kodwa thina bese siba yi pancake
and then mawubuka indaba sihlezi sibona inyanga ifana ngaso sonke isikhathi ngoba umhlaba wona uyaphenduka angithi
noma iyaphenduka kaphenduka
kodwa yona inyanga ayiphenduki
angithi yona iphendu ekuyiyona ezungeza thini
usho njalo yazungeza kodwa indaba singayiboni ilokhu nga iphenduka yona njengomhlaba
because ihamba kanje siyibona esayidini lodwa ngaso sonke isikhathi angazi ngichaza ngale
nto yonke into yangisabo yonke into esemkhathini iyaspina yabo yonke into semkhathini iyaspina
ya rotator yeah.
No khona okay khona uk rotator ukspina lokho angithi khona uk revolver
okay
angithi kodwa yonke into esemhlabi esemkhathini iya rotate iyaspina he kodwa indaba ingange ngaspini yona
I spin bengazi phela ngophendula kanjani
lo mosemhlabeni ubona mosemhlabeni ubona iside elilodwa ingakho hlezi ubona iside elilodwa mosemhlabeni
ingoba ispin
ingoba ispin the reason is because umhlaba ngendlela one gravity eningayo
udala so iside elilodwa li attracted to gravity at all times
idala ukuthi inyanga yayispina kudala kodwa isaspin manje ngenxa ukuthi inyanga iseduzwa komhlaba ngale ndlela lokuthi
i-gravity
idala ukuthi ingakwazi ungasakwazi ukulokhu nga ukuphenduka
wow iyayidonsa
iyayidonsa ehe ibambe
so ezijika ibambeke
kule side elilodwa
ujika kanjena
ehe
awuthi ujika nje lokhu iside elilodwa
elikubona ubona iside elilodwa kuphela ngoba ile side elilodwa lisibhekile ilone lo kodwa manje ngendlela umhlaba nenyanga abadonsana ngango ke gravity kudala ukuthi umhlaba nawo ukuzingeza ukuspina kwawo kunciphi speed
imali
insuku insuku used to be 8 hours not 24 so ngokuhamba kwesikhathi inyanga le
inyanga siyehla siyehla
no hayi inyanga hayi speed senyanga
oh ujikelela lesakwethe langeni
hayi ujikeleza kwethu kwelanga
kwenzani
ila okay uthina ngithi langa
siyajikeleza thina ilanga
yeah angisho ukujikeleza kwela ngisho ukuphenduka komhlaba khona kuzoba nosuku
oh okay okay ukurotate kwethu
yes ukurotate kwethu ayo kuspina kwethu angithi kuzoyancipha ngokuhamba kwesikhathi ngenxa ukuthi inyanga idonsa emhlabeni ukudala ukuthi kube khona kubizwa ngama tidal forces ama tidal forces ukuthi inyanga idala ukuthi umhlaba ulokhu nge uphakame endaweni uwehle kwezinye indawo ngenxa ukuthi iyadonsa kwezinye indawo angithi lokho
kudala
njengokubreka basically
for uyakhumbula I think 2008 2007 yakhumula isikhathi ekuchitheka ulwandle
ichitheka kanjani
like kwaba nama high tides ngalendlela ukuthi
ngoba u tsunami la ya 2006
bakapekela Richards Bay eThekwini not 2006
no 2006 tsunami la yeah
it's kwaku tsunami kanti
ayawa tsunami
makhoni explanation abayisha about the alignment of the moon and the planets
oh no wala ababenamanga nje abantu lapho
oh
kwakulalwa ngathi kwa
bengithi mhlawumbe inyanga yadonsa amanzi
cha itsunami ya ngo 2006 yadalwa nje ilokhu nga i earthquake engimele ngikhumbule sikhuluma ngayo futhi ama earthquake ukuthi enzeka kanjani
ama tsunami nje onke kahle
ama tsunami nama earthquake
eninyanga inyanga tsunami South Africa
cha itsunami yashaya Indonesia kodwa ngendlela yayipowerful ngayo yahamba ze yafika nase South Africa kodwa thina sasinehaba engayengayimbi ngale yondlela leyo kuzinjenzo singayidrayela
sibusisa
mhm
ngikutshela mina ukuthi eBay uyabona ama sandbags ase babeka kusukela lapho ngendlela ulwandle lwalikapheke ngayo uyabona le part le namasumi enosuming pool Richards Bay ulwandle lwalifika lapho
into yase sokhuluma ngelingilanga kodwa lokho kwase Richards Bay nezingizizo lokho it's just e weather leya khona uyilokho ngayo into ye climate change leyo
oh kodwa ngiyakhumbula sikathi kwenzeka le nto because abantu beyindaba abahamba ulwandle lwalihamba la isibaka
khona ziningi indaba indaba ekhuluma ngezinto ze science ezinga okungicishe kuba amanga okungicishe kunga
okunye kuqiniso half manga
ngoba abantu abasendabeni abasona ababona so science so kulula ukuthi benga understand kahle izinto uma bekhuluma ngazo kodwa lento yokuthi inyanga nelanga nako sengizozwa iqondene kodwa lokuthi ku
chitheka manje
cha kwangakhona cha kwangakhona lokho
ngathi ho umlondlo bezuchitheka
ya ngoba khona sochaza ngizochaza fast indlela earthquake ngaphansi kwamanzi yenzeka ngayo nakwezenye indawo indlela yenzeka we earthquake yabona uma ubamba izandla zakho ubamba izandla zakho musu uyaphusha yabona uma ubamba izandla zakho musu uyaphusha upushising isandla upushising isandla makushibuleka kwenzakalana
okay
makushibuleka
yeah
makushibuleka
kune
force ephumayo kunamandla aphumayo kanje so yile yonto yenzakala ngaphansi komhlaba makune earthquake khona iphathi yomhlaba egudlana nenye mase igudlane 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 lapho khona ikudedela khona
kudedeleki energy
kudedeleki energy eningi so ekhona lokho kudala i tsunami ngoba
yonke the energy slobo
yeah yonke the energy
so inyanga ke ucima nokukhanya kwayo kudalwa yini
oh ilanga nje likhanya kwinyanga and then so buka kanje so
ilanga likhanya enyangeni
yes so ukhanya kusuka elangeni kuyoshaya enyanga kusuka enyangeni mase siyakubona thina so ukukhanya kwenyanga ukukhanya kwelanga ya reflect ehe kodwa engithe ngifuna
kushintsha kanjani phela ngoba ilanga liswelisa khanya ngokufana inkinga yami leyo ukuthi ilanga silibone lifana laphuma lashona njengezingizinto
angithi
ngalelo langa kodwa ke inyanga isu half how inyanga siphelila
isekho okay ngoba inyanga iround umhlaba every 29 days
okay
angithi ngogrounda inyanga ngogrounda umhlaba every 29 days ilanga lisendayene yodwa kodwa inyanga iyona ehambayo angithi so ngokuhamba kwenyanga ngokuhamba kwenyanga inyanga imonth inyanga iyashintsha angithi ngenxa ukuthi ngiqaleni kwenyanga ilanga licishe libe sevakwa inyanga so awuyiboni kahle ngokuhamba kwesikhathi uyabona kuyakhanya icine sicine sengakhanya futhi ngoba ilanga inyanga umhlaba uyalokhu uya spin ya rounda ngathi uyajika jika kodwa inyanga yona ya rounda umhlaba so thina ukhanya kwenyanga sikubonayo ngokuhamba kwesikhathi every month ukuthi inyanga isikephi nomhlaba ground nomhlaba kuleso sikhathi senyanga so mawubona inyanga ikhanya iphelele kushuthi ilanga liphambi kwa inyanga complete 100% so konke ukukhanya kwelo
my suka inyanga then nokukhanya kwelanga kuyasuka
yahlukiya kuyalokho ngakuya ubaseceleni ubaseceleni kuyashintsha kubaseceleni ehhe
uqale phansi qala
njengoku ground isa ilambu around into ukhanya sendawo nezihlukene so yilokho kuphela nje
okay
so inyanga yindawo ayinciphi ayinyuki ikhanyiswa nje indlela ezihlukene kodwa here's an interesting fact before uqhubeke lapho yabona mawubonga inyanga ikhanya kancane eceleni kodwa umuntu uyabona futhi ukuthi ngathi khona uku round ukubonayo ukukhanyaye
ngathi halo
yeah lokho kubizwa nge earth shine uma umuntu lo yangezwa
lokuzo oh reflector kuthina futhi
ku reflector so it's ukukhanya komhlaba so buka kanjena ukukhanya kusuka elangeni kufike enyangeni
kuze kithi
mase kusuka enyangeni kuzoshaya kuthina ngithi ukhumule njalo umhlaba ukhava amanzi so njengoba sibuka esikhulu leso ngathi lokho kukhanya lokho kusuka emhlabeni kuye enyangeni mase kubuya enyangeni mase kushaya enyangeni mase kuphenda kuzobuya kuthina futhi ngakho sikubona lokho ngathi khanya seceleni so lokho kubona ukukhanya kancane enyangeni ukhanya kusuka emhlabeni
ngathi kusa eclipse kanti kuyona so ngoba inyanga ukuqoqelana kwamadust namadust namadust
engokuneyinsalela
from other planets collapsing and crashing siyakwazi ukuhamba siyothatha lenhlabathi Yase because ina ma minerals
I know lotho nje enhlabathi yakho
kanjani uthe nje ukuhlangana imhlaba
enhlabathi yakho on the surface e glass basically ngoba i glass yenziwa yini glass yenziwa ukuthi motha sihlabathi uyishise kakhulu ngeke so yini yini engenzi i glass enyangeni
yilanga
cha ukushaya kwamatshe enyangeni yabo uma ubona inyanga kunami kunendawo eyidark kunendawo eyikhanyayo uma uyibuka futhi ngetelescope uyabona
kunemgodi
amatshe ahleze ishaya enyanga ngaso sonke isikhathi
ayishaya qhamukaphi
ngithi phela emkhathini kunamatshe ahambayo nje yonke indawo kodwa thina ngoba umhlaba unelokhu une-atmosphere lo moya esinawo emhlabeni ayafika azama ukufika kodwa eshe elokhu nganesibhakabhakeni ingakho sometimes ubona ama-shooting star hayi ozone layer encane kakhulu ozone layer eyenye into umoya nje umoya yabona abantu bebuthi
ngathi membrane nje is protected
abantu abanye abantu beke bethi hayi indaba umoya ungalishisa kanjani itshe yena uma uhamba ngemoto ehamba ngo 120 musuvule iwindi ukuthi umoya wenzani awucabange wena uhamba ngo-120 ukuthi umoya ukushaya kanjalo awucabange itshe elihamba ngo-40,000 km/s hhayi 120-40,000 ungena ukuthi uzovele ishe nje emoyeni lelo kodwa itshe imali likhulu kakhulu uzofika lishaya emhlabeni kodwa sokhuluma ngelinye ilanga futhi lokho itopic
lelo tshe losibulala lelo okay. So asikwazi ukuyothatha inhlabathi sizotshala ngayo la
cha
asikwazi futhi ukuyotshala enyangeni
cha asikwazi
ngoba inyanga iglass okay.
I dust yakho ni glass yeah.
Masilanda leyo dust isenze lawo ma glass emhlabeni singawenza ke.
Cha i dust uma beyithatha lapho bay analyze babuthi kunamanzi amangakanani ngena ngoba khona abantu abafuna ukuya khona behlala enyangeni.
Kanjani ngekho manzi?
Amanzi bazowakhipha ematsheni.
Kumapha
no moya bazowakhipha ematsheni.
Glass uthe i glass.
No i dust yakho na i glass. Amatshe wona ayona i glass amatshe khona.
So singatshala ke.
Cha inhlabathi esenyangeni ayifani nenhlabathi esinhlabathi yethu ayikhuli izinto ngoba inhlabathi ikhuli izinto ngoba kunaye bacteria phakathi
so if inyanga iyikota yethu kohlala abantu bangaki ngoba sina sibaningi sibangaka
no hlala abantu abancane nje kodwa kuzoba nzima kakhulu ukuhlala khona kodwa okwe science nje okwe science nje kufela yeah.
Uqina nje. Ngabe uyaphlala ke inhlaphansi. Uyaphi? Uyaphapa. But okay.
Yeah, that's the moon.
Guys, ngani ifundele that I know ingqondo ithi ping 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 all over the place. Kodwa that's the long and short of it.
Yeah.
Inyanga inyanga ezininyanga iphindibe inyanga.
Yeah, kodwa abalaleli uma bekhona izinto abantu abafuna ukuzazi noma bafuna ukusibuza ka
bafuna sichaze kabanzi.
Yeah. Singakwazi ukwenza lokho mhlawumbe sikwenze ku YouTube siqhubeke nale ngxoxo lena noma sikhave kwi episode elandela kodwa makhona izinto enizwayo enifuna ukuzwa kangcono ngakho noma khona izinto eniyibhekisayo noma
nokundidisile.
Yeah, ngicela nisitshele
and then nokundidile so raye kundidisile nokundidila uthi ayi angisazwanga ke lanithini?
Yeah.
Sibona ukuthi lukhona yini ulimi esingalithambisa ngalendlela ukuthi kuze kuzwakale konke.
Yeah, ningasithinta ku Twitter noma ku Facebook noma ni email kodwa sonika ama details mawulandela ilokhu nga i podcast le link lena ozoyisebenza uyisebenzisa manje uzothola information
okwamanje ungang inbox mina ku Facebook Ntokozo noma Siko Msomi ung DM na ku Twitter @nomaculture noma Siko get it noma culture yeah wena sibu
yeah mina ngangithola ku Twitter kodwa cishe ngeke ngizwe ngophendula ncono vele us email kodwa uzayithola I
chances are ku Facebook ku Twitter kungenzeka ngingakuphenduli.
Yeah, kodwa yeah, email is also
on Facebook ngizokuphendula.
Yeah.
Okay.
Yeah. So sivala ke.
Sikhuluma science ngolimi lethu ilukuluku, a podcast by POC and
Cybra.
Ilukuluku.